Japan kuwate chichi no lukundo sosa yuangansulo Saluti kuwa koli general Wako mawabu tebo rekulo No lava waketalo Se miekozo na miekozo Empewe suse wanuja opio Lavu yeyo jasesamu Sembeza sembeza yongenamu Ujirida kwa fuko wana mpenzi yangu tuko pamoja Lavu yezo kose mesua Wambunza unza sichi kweka Love is okay tena mwavienda Simogola sano kolula Zungulula synchronizinga Balabala goze ntagulula Msijiza rukundo sabagulia Love yeyo chasesamu Sembeza sembeza yongenamu Ujirida kwa fuko wana mpenzi yangu tuko pamoja Love yezo kose misua Baby Eno tayi walika Baby Love is a cousin, Miss Sua. And not a year, what it can. I will let me love is a
baby.
When just is a gap when Bawachinga. Hello, Oliomuna, Bemu, Omotimia winning. Boko Maho, Devore Kolo. No lava, Waketalo. Miekozo na miekozo Empewe suse wanuja wapio Lavu yeyo chasesamu Sembeza sembeza yongenamu Ujirida kwa fuko wana mpenzi yangu tuko pamoja Lavu yezo kose misua Eno taye walika Avala lendela visa
Baby when to sisa
Lavu yezo kose misua Eno taye walika Extra name.